highlifeng.com
Ikusi
onye neti egwu n'iketi nwe egwu ka njuzi ego kọghị mụ anyị ọ gịnị ka ije nwere anya ọkụnụ egwu ka m ji bịazie nụnụ ifugodo egetiwagonụ anyị na-agụzi na bilibili nagụ na pasandọla sọ gịnị ka ị ga-emezi ibulu chukwu na iwepụ ndụ m nne n'ụwa mana uche mmadụ dị n'ụwa nụ eziokwu na ọ bụla uche chukwu onye m ka ntilibe egwu m ekwa mala ka njele nụ ifugodo egetiwago ọ bụla ife melu n'elu ụwa ka eji agụrụ n'ọba ife chukwu melu o nwere onye na-azụ ọfịanụ zụgide ọfịa n'otu mbọsị onye na-agbalụ onye abọghị nwa abọghị wee bịazie ga na-ekwu ọ marọ na nwa abọghị enwego kọghị ya na o nwere onye na-azụzi nyafịa onye ya na ya na-akpasi ọfụ mmanụ aka na-ekwu ka na-ekwu ọ ga wee bido wee mebe n'mgbakọ ka ọ na-abakọ onwe ya n'elu ụwa nwanne m ọmalisi geti eze nụ ka ọ na-abakọ onwe ya nụ ọ marọ na-echi dị mee ọ bụrụ na ga na-atụ anya ya na kọmpinu batalụ n'aka nwabọye aka na-ekwu ka na-ekwu nwa abọghị na onye bịala ịzụ afịa femecha renji mesienụ ọ ga wee wee bụ iwe nụ ọ si ya nwa m ọ gịnị ka gị na onye a na-agbanụ ịchọlọ ibu ego m wee gbawalị nwa abọghị sizie ya ọ ga ifeanyị na-eme ka anyị na-ekwu nụ oyi mene na amanya njọnụ nje ego ga-agba ọsọ ebe ọ bụ gị bụ ọ ga mụ wetu olu mobi nụ ka na-ekwu nụ onye bịala ịzụ afịa wee webi iwe nụ ọ kpọghị ọkọghị mụ nụ ọ gịnị jizi gị nụ bụ nye m ngwa afịa nụ na ndị mmadụ na-eche emeche nụ ka nje zubi afịa m wee nwetebe ego ọ ga wee webe iwe nụ ngwa afịa na-ere 1,000,000 naira nụ ya ka nwa abọghị bịa zuru lezie nụ lee ya 2,500,000 naira nụ ọ ga wee nenebe ya nụ ịbịara echiche ọganụ na nwa abọghị na-agba nzamama na ọ marọ na nwa ji akalaka nụ akalaka ka o jere ife nụ oluze n'ikpeazụ nwa abọghị were ego wee nyeze na ọganya si nye ọga n'ife m zụtalụ ọganya si ya ka eko si mezinụ ọsi nye ọga n'ezi eko si mezinụ onye afọ ị na-enwere anya ọkụnụ na ọbụ nya bịalụ zụlụ mafịa n'ezi ife m lelu ya afịa bụ afịa ọga ịmakwa ego bụ ego ọga aka na-ekwu ka na-ekwu ọ ga wee nenezie ya wee kpọ ya nwa m nwoke na m ga-eduzi gị nọnụ ka ije wee zụba nke gị m ga-ebunye gị ife niile chọlụ ịchọzienu ngwa afịa m ga-ebunye gị enugo Olute no fumbasi Oga weje si afya wenata Wepo ya mwamu 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 Deki fuzi fembulu natazia Ifabu mwa fiagio Ulie kije chuba kalakage Ulie kichuba kalakage Ika kukonoga obuli fotelu nambida fiano Nanyako na fuzi na mkucha fiano Obulo nyebuzo jebo ni chado Nanyane buze luzo ni chado Onye buzo jebe nugunu Onyane buze lu Onye nesu supageti jebuzo li juzi afonu Manifa na juzi bajujunu Kedo nye liefo kuzi na afonu Ibo kaima luke nifenu Udwe keti bago nisyo nye na waboyi Nyaka mune kusinu Waboya maloko sime Esi bo mume nedunu mwabwenye Oma lajo mume mbalo nyoso Okwe guko keze jibyanu Ifugu dwe keti wako Banke ni kwe mepeko Onye misi gecheze Onye monye kapeze nuwa Ifugu dwe keti wako Onye timele senelu wanyino nime ese kokabu Ese kokabu nenuwa Udwe keti wako Ema udwe keti wako Ndi nemezi fego na Nigeria Ndi good morning China Good evening Malaysia Obu ndi oneke mune kuo Ndi muna fana dinamano Esa imu moke Onye kange kusi Joseph eso kafonu Jo wizaza na nambara Odogu bulego na bobo Mwata chuku telugo na kano Okwima nudwego geti wagonu Okoye mune balo mwong Mwong wabulo nanunu newe lune kumwong Wezo kunewe lobele mwong Boya Jowizaza Jowizaza mne kumwong Aluse koni wogibini Okoye mo Jowizaza odogu Ndi banyi ndi boni nenu Imanu dwe keti wako Vesyo kunu Nesyo kukanye kunu Nesenu nokoye munu Odogu mwa mubule kumu Weje kubesye Oyimbobi na iye kunu Obi kubana onye mwego Aluse kogi kilinu Odo kwa munu nobana nambara state Nwoko ye mune yade Aluse kono yade lege nama Namubo kezi zida debeze Tuonyo obi
Obi karilobi
Obi kubane zyo imu
Obi karilobi
Aluse kona ni kwoni ne Obi abulo zine kwa inu konu Obi na kali kopi ndiozo Obi fialu nobyo kalanya Ndi banyi ndi kwoni nenu Kame bulu nje mujeweze kanje kule semo Onyebe semo neku Chibike Kubana chiprisi na newele Aluse kogibia hili munu Ezo mwako kembu na newele Jike nezo imubia melu mifenu Ima kwa mwongu kalele mwongu Aluse go ni bodogunu Chiprisi odogu mwake Aluse kogibilinu Na mubo kezi zizabia nubeli Chiprisi odogu koyi mu woke obonye ka mu le kuzinu ai chief ide jogugu odogu na gbogugu aluse koni adinu sani na thailand odogu odogu magibilinu sunday kasie mobi okwa gibu ceo Change in nobody go no. It's a dollar sin and you well ya coli colino. It's a bansu no kalila kalino. It a jogu. Na wogugu. Aluse go gibi lino.
It a jogu.
Aluse go melu mi fenu. It a jogu. It a jogu na wogugu.
It a jogu.
Oye mo Sunday na Thailand. Oye
it a jogu.
Jebezie kan Jesus te no kayemo obonye go kayemo ofonya mulunu tutu arochuku loka government kanegu obonye bodogu moke sa Steven upabe ati la general odogu CEO Songa Pacific Nigeria Limited odogu okoye mu gibilinu Okwa gibu CEO First Tribune Hotel odogu okoye mu ni adenu Jedenu mu lologi o Chinwendu Steven Nwankwo asanwanyi ni dede Ogoli malobitia Asinu jogu jibedia Asa negi bilizenu na tingi simu kenegi ninano Okwa gibu CEO Pamsage Academy Nigeria Limited Onyomani akadili ginamano Ndye mune kuzi makafano Ndi uteko fati wele tiwe Ndi uteke tiwago Bakeni kwe mebego Ofi malondi balo mwangu nenu wano Ezo kune gofa kalila kale Ima budwe geti wago Akala kanya chapeko Unyute gofa wapela wape Ima budwe geti wago Kirijo, 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 kirijo Abala, ana manu konara Ima kutwe kogeti wagonu Oye mune mani bageli gabu wabu Kenelu muna mulugi Tielaka etu wadunu Yana ngunye yanu Tielaka kristana mwanyoma Kenelu mulologi Akusina china mafya zenobigi Oponyeka mune ku Akusina china nae Nkuti ya jefe na mbise Ezi wanyi kibilisye Ezi nino ya delegi na mba Benelu meze ya kani Jibuzo Anya di koparanu Ake buchongwa Ake buchongwa nkizizi ni volante Okwa jibu CEO Ubasinachi Construction Limited Ubasinachi Construction Company Noya delegi na mba I am a young melenu no do
fugu de getu ago
Young melenu ote la su do do kumoko kwe bai na la chaka
Fugu de getu ago
Kamu kereze zo imu
Fugu de getu ago
Obo nye kamu ne kusi
Fugu de getu ago
Mr. Jackson ne kisito
Fugu de getu ago
Kobo nani wonine
Fugu de getu ago
Nyoma kobo kobo do
kumoko Fugu de getu ago
Imanu de getu ago
Fugu de getu ago
Amejeze kamu kenodogu Hi Chief Samuel C Humphrey Wafo Mwaki bia wanu nananka Odogu Sami Triga Sami Triga na Thailand odogu Okwa give executive member Ikenga nipo worldwide Executive financial secretary Cabinet Friends Club na Thai Oka imu no ya delegi na ma Okwa give CEO Samford X Fashion Palace Bongaku, Thailand Eba fukodoku kwechile kwechi Okwa give CEO As far as electrical and lightning Go Nigeria Limited yodoku Okwa give CEO As for this farm, Ebana Kutazundo CEO, Triggers Records Kenelu Mulalagi Mrs. Sulamite Uchechi Humphrey Achalu Kumwanya Dima Ezine Noya Delegama Okwandi Sino Budu Nanka Town Orumba North, Local Government Area, Anambra State. Ezi oyimu na oya dolonu na ma. Na mefulu nje muje beze kanje su dodogu. Solomon Ude. Obo nye kamu ne kunu. High Chief, Ude Solomon. Onye ju wanaka. Mwata china suluzonu. Watachina suluzo na niko Odogu wa mulu na mwogu kukindomu Odogu no ya delegi na ma Okwa kibu CEO Owi Mighty Service Investment Nigeria Limited no ya de Okwa kine ine visa maluma Visa processor and suslator Owi Automats Importer of automobile. It's you one of the maraman. Okay, I'm going to get a call. It's just a trust. It's your question. It's my pass. Akamoto. We win a new call. Akwa give us CEO. Visa Nigeria Limited. Odogu. Akwa give Odogu. Okay. Real estate company. Decoration Genelo Mololoki Ude Vivian Mgozika Masina Chingwanyoma Okwa Nyabu Director Viso Nigeria Limited Ezi Wanyi Di Manozo Imoni Yadinu Okwebu Nukwe Chilibu Nabuja
Mwachina
Suluzo
Mwachina Suluzo
Ezo Mwako Bia Melu Mifenu
Mwachina Suluzo
Magina lolo diyo
Wachina suluzo
Wachina suluzo doku
Wachina suluzo
Businessman, Emeko hotel and suit, Emeko oil and gas, Akwagibu CEO, Emeko transformer, CEO, Emeko real estate to do, CEO, Emeko plaza digger, Emeko music industry. His Royal Highness, I am on Chukwego, Nibo, Chukwego, Nibo. Haiti for Wefi, Obefi Emeko, Obefi Emeko Foundation. Eben Azunu Mbogwe, Eben Enyelo, Benyakanu. Odogwa Molo Nebega. Gadine nu gwezike igwese not local government erijugo o gwezi mekele mi fe oye mo ba kenne lu momo o gwa give CEO tala yo company ingwi ansu na china dike o ka ye mo give lisenu o gala nyabu lo no jejo
o gwefi emeko
oye mo gwefi emeko I don't say go ni figa. You go go na nezi kedi keno. Oye mo loya delegi na ma. Undi bani undi boni ne. Na muba kesi zize bulunu. Na mebule kumu na bani ala. Ala di na nambora state ingunu. Amo putu ni ala kamu. Amo putili eba fukambulu jeze nuwe kudozi odoku obo nye kanche kubelu jebezie Prince Walter oga chukumwa igwa njiba unku wanofi kolandi unku Nigeria okwa balumo wenye odoku no yadili ginama. Okwagibu, the founder and chairman, board of trustee, Nursery Palmer's Aid Vision Foundation. Odogwa Molo Namu Putu, Uli, Ihiala local government, Anambra State. Oka Yumono Yadelegi. Tonya Iguanyiba.
Iguanyiba.
Iguanyiba no Yadelegi Nama.
Iguanyiba.
Aluse Kobia Melu Mifenu.
Iguanyiba.
Odogwa Molo Nihiala.
Iguanyiba.
Iguanyiba no Yadelegi Nama.
Iguanyiba.
Namebulu Njemu Jebezenu. Kamubule Guwe Nabansukanu. Unsukeba Molo Kezizi. Usuka local government eba fuka muno yimunu Obonye kamu neje kulunu Ta Osman Dozioko Access Nation Okwagibu CEO Access Global Resources Nigeria Limited Oko yimuni Bodogu Importer of drugs Odogu Aluse kono ya delegi nama Okwagibu Odogu Mwoke The SS Bulu Dichenji Bulu Dichenji Worldwide The SS Entertainment Odogu Mwani Kalilokunu Kelelo Muna Mwoke Reverend Dr. Aike Osoke Akana Mwoy Odogu Mwoke Kelelo Mwolonya Ezine Mwure SS Nation SS Nation Nansukanu Genelo Mune Yukunu Mkwaja Esema Manuku Manuku Nigadila Nyinu ya ejo yi mu ni gade nu asikwa mu kene ejo yi anu sovra china odogu na chinko asikwa mu kene le nwanne nwoke chivita aba onwana nsuka CEO Vitac Group of Companies, importer and exporter of transformers. Oji transformers se mogo. Ojunu ke mogo gembo. Odogu lulu lo. Weke ze yu mogo nyenine. Odogu rogoru zobanye ze dobara. Site na runsuka. Namete ze kamu ke lodogu. Obonye bodogu nekunu Obulu high chief John Ifani Rochukwu Odogwa mulu nikogoro enugwe zike Oka imuna ya delegi nama Ije sila kukwa nenugwe zike Jese wejebeze ugodozo Nataze weme establish Exchange of money Wezabaze bullion exchange Nataze webanyeze na importation na Nigeria Wemepeze nu kompino Nkana kwa bullion global service Oye mu bullion na sae Kudoku na oya delegi nama Nambe kulu nje muje beze Kanje kena dibo Obo nye badibo nde kunu Ezi neno ya delegi nama Wadi wonde kunu Adi wodochie Asapete wanyoma Udala wanyoma no keze kenegi Okwagibu CEO Gen Development and Investment Services Trading Company Toma Trading Limited Adamwa ina Cambodia Yana Vietnam Lola Moro Nesia Ma Obire Nkedi na mkwere local government Nkedi ni mo state Ndyo manu nuti anima Oje bisi geche zenu wae
Mama imo Kwa chuku neme zenu Mwane bide bido Onye mako gadenu Oluze ni kwazu Obi ni kwewe gose anyi Ifuku degeti wako
Asimo oje bisi geche zenu wae
Mama imo Kwa chuku neme zenu Mwane bide bido Onye mako gadenu Oluze ni kwazu Obi ni kwewe gose anyi Ifuku degeti wako
Ifuku degeti wako Akalu geti peko Amala chuku nela nina kano Bake ni kwe mepe kofu Ife chinye la nyabia fu Akalu kono dizi nakano Okwa chuku nemeze
Ifu
kudwe ketu wako